fulidio jukia Kituwa yukiranga tuliula yorulala Palina muteli mmetulipe mnyuliki manyusha jukira Nagambe jiruteke ulaya ndongo Jitusima nyumu ni mumuru njidongo Jiruteke kanyajarute Uganda rugambo Jitwekwe katulago Uganda masima Banange jirie ulaya simanyi Jate ulichachiwe Uganda urulala Palindo jiri wajakuwa ungamba Wali utuli vira yiri magombi Wate tuwala bebezi mbebi njiviaka Ningudo mwasanjarezi tengi nyinyo Nemisizi jenerezi kutakalika Majini midwa kutakenga raji kasima Tuye unyuru vya kumaso sanga Na yeji ndwe shanyo ambyo nivya kendo Abantu valiva manjivuru njokuma Doza chiva baba baba kakaba kundu Tuasala ututu chikamba abantu Ndinti za ulaya ziku ziru ansonga Abantu valiva manjivuru njokuma Nivya liwo yesuwe yari asharindwa Mabambu za walake ulaya walabachi Ndijikulu natira miranga vihobi Uwanga wanunu njana kakumbia kasimu Hake kumbi nganda tewali ashakalina Tusinga kakati tuliva wisi kuzama Yokula vila konga tuvirina mkwanika Abantu valiva jana kuweso mtu kubanga watiriki viva wakulanya kubuka Banange wanojetwa bachi Hapana buhite ulayo ungakali Banange wanojetwa bachi Neta buhite ulayo libele mpali Tetwali wabiyulu wabwa mvula inkira Tetula mbula kutula bivula itendwa Kama zimadala tala ula itenginyira Ulia vayu wata chanyumyo nukiriza Kichomu kisa tuafuni tuapasi mdiniku Tetula mbula kumuvi tundu tundu ya walaku Tuatu kamuji kuchi mchadanyo Kajisu demyo ni chaka vanga katono Chali mwawa yumu kama wangi mapate Kakazi mbo mjuru inda mandiru nana Jimia kalukumi nejise mwimi tono Mama yoyote watete kuliko lukongi Ninda wapate za wanganga gaji Zawese wawasa janangalo na nyondo Manisi tapulio kujiku tike kulema Ninka kasandi dalaje wapa wala nyo Mwenjwezo mwali mwevi wese virimu Uwambe jiko na mapese vikomo Kana vini haka vyakole wa mwejo mikate Wabikumanyo na famu yugando labako Nalaba ya masizi zonga makate Mwebake ndango kusaba mungwe mikisa Mkasuma kasuga kereziyo wa mizikiti Kari kabu wangwa mwufunza masabu Biareke wawo wabira kiku mkenyi Zera naka kasengeri jevali ya wasumi Bawu ndange ipo musangwa katonda Mbavyo nawe vijeta tivigenda kusana Ipo musangwa katonda Mbavyo nawe vijeta tivigenda kusana Wanu musami zururo kukangi kira Ayo chasabuni yubu wangu ibirimu Sevi ntwebio iba vitu fukuleka uku Nalive weru amanyi vitu wali ya wasumi Banange wanojitwa bachi Neta buhite bulayo umbakali Siru wakubanti nubagakanyo Wabula wamanyi bulu njokuma Kasima, tubuza kebibiro kuwa mudungu Nitunyinyura wedu tiyo mchari yaliu Tiyo mzira kwa kwa mula yurulala Nikutiru embu ya geya sanyi bintu Kapumedine tojela utunge simba Evira vetu alabe yonivi simbu abantu Kabeke ndereza emiti egikumira omuzira nga n'embuyaga ewetami wetebwekya nigyekorola nga we agisanze okujja eyengeri ennyangu gye bakubibulayo eddungu twalozolera kabira buganda namba twavaawo awo nga tumatidde bye tulabye yogayoga tutuuse ku kayanja akatono square kilometers yanuba okusoba kwali kakameeri mukama wange makadde nga kakolebwa emyaka bisatu eyegiise nga bwetokota atudde mu kumeeri otekena mwe twalambulira ennyanja ogyetoloola nga weegobera giba miti emituga emiguwa babirabirira babiirakeko omugenyi amanye engeri gye baalimu mu myaka egiise newe batuuse ng'ensi egenda esajjakula nze nabiraba biyinze naawe genda ojja bisangayo nga biikulinze olabeku so nga oluviiri lwawa n'ebuganda emmengo sirinnyanga nayo ndaba obuwanga obulimu bw'onooyitawanga amagye gabembedde n'okusangayo obunaanwa kumpi bukesi so singa we watuukira wano buli mugwira n'alabako we twali mu myaka egiise bannange wano gye twabaki nedda bw'oyita ebulaayo nga kali bannange wano gye twabaki abaana bw'oyita ebulaayo nga twagifuula nsonga kubanga twamanya obugagga bwabwe buva feeroba kubeera kubeera kwerimba kuba gye tufuna gye tulowooza okumala twakyalako mu makaawo ag'omwami muguuda nga mulimi alunda n'embalaasa atunda bifekeera asuuza n'essiringi buwumbi twamusanga ku ttulakita mukunga akoola koffe kakati yigisebuga okulima n'oto wabalenzi n'odda naawe okkoowa omuntu gwe batenze mu kitundu asinga emyaka gye gino gisusa ensambu yetweddira mundi okuba omugagga ekimala wali bunyigibwa okusiibayo mu nnimiro kati obutanyiiza eyamuwa bingi katonda tateekeddwa kwerabira nkumbi ddamula eyamuwa bingi katonda tateekeddwa kwerabira nkumbi ddamula wano makanika akola obulungi mmotoka bwagaggawalanga ne bisipaana sawali ng'agenda mu japaani ate kuleetanga mpya ezitaliko nti wano wakyamu akolawo nga n'erinnya eryamakanika olwaliribya ng'ayitibwa musuubuzi kuba atuusa mpya kati olw'obukugu buli mu kuddaabiriza ne bufiiraawo kaakati uganda eragawa kola yabeeru olinga akutta omulimu akunyiikirako gattako okukwekenneenya eyali akanika yinjeri okuziddaabiriza enkeera osanga akola zizeera atunda fe emikisa ng'egyo lugifiirwa butabala kubanga tetwewaayo n'akaseera kukuguka era bunkole mu uganda simanyi ndi essaawa erituuka tukola oba akagadi naye ddala akagaali akatagenda kutokota neebulayo wadda yiyandirupanka kuba okanika olufuna ssente kupaala kugenda mu buyindya subula empya nsoberwa bannange ne tuteebuuza tijyetubunno nabbo baabuweesangeriki bannange wano gye twabaki temukyebuuza kyekyo kye mbagambye emabega fuliidi ekirala olaba otya omusolo okuli ebulaayo omuzibu buli kyokulwa okuweera kuli etteeka naye ku kivi ky'enkoko olina okwongerako obuyumba bwa buyonji osasula ossaamu ssente n'erw'okuviira oluggi ate bw'olwamu lweggulamu kwetaasaako olina kwongera mu ssente rw'okulinda okumala emmotokayo eya buyonji ekyakala osasula paaka w'ogipaakinga kulisawe kwa kono msalu kwa yu Rwansonga uji simbia siku ilau Fitu kawa kwa kuno timujinyo Na inga nukula kula natukwira vili Omuzoleri mugavu mendezi yu Wafisana zinoze wa olafa wajiga Bangenda vula yu lutatwe wanilaku Wasikepe uvula ya kwa namiza Petu wako maonge mbalezi tuwezize Ulebi tuganyo kula timuatu ibitono Yobu wangu wabiatule mafukuma Tukopi vya wakwira vietu kwikiriza Wabula wazungu po wabie kendereza Wapumu bulombolombo mubikane njiriri Mujama niri yobu wanga kwiru utono Ako bulimu wala wabanga fubuka Natambula na koka mwaule kwa fumbo Ateka mwaule kwa marae misegi Eromu wala waka wabamu kendereza Avera mbele romu befu Mwabu mwibano njabeba kendo kwa sae Jimpe chobaji kumye soa kakishimara Ulimu walafu buke mkwa hivau Iyo mpisa yansi yo kufie mabika So wanotula janyaba wala mubike kubisambi Mpu wangwa wawane bisambi bitechama Mwagana wanote tuwabachi Medabu ite ulayo mbakari Siru wakubanti nubagakanyo Wavulava manjibulu njokuma Nirene songa, mubaka ndite kwe itangavu Mwetu na itoko baba kakeshimara Tukumireta lave tulinanga kalira Ukakata kuchokorola bengu kukuka Tuyambireta lanafu kwa zawa kuku Wanuvulaya weisemu kwa zawa kuku Kuhumu umbi wensu watabajia ndongo Abumbi atalansu wakuzana amiriza Aleta na abumba ezi tenge yenyo Na abumba nevike vivabita umbuanga Tuya ya nuruwewe ulaya magiru Iyobu wangu atongiru kubiese mbeleza Kubiakale nubiakala tubiyo yote Kubaba bituja isaba kumye valina Zivye nasinga no kwego mbanga niri Lukindo wali wasanyo timwari mbuyaka Watenga wali wobu zibu zibu wawo butono Atenga na wobu wavenu mbasigara Bataya kala tukende tulabeche chiriyo Na yenge rije tualiko mzei katonda Matu obu sambu sambu tuabubu kanga Nime tualabayo evi kulumbio kete Tavane fuledi vyo manyubi gamba bandu Fuledi tayo geringi rije tuachakara Vyo vya kujukanyi zange ni wafe manju Tuokerewe tualabe vizimbensi Tuluke tuwe vaticha vasane tikuli Sevata tayo geringi rije tuachakara Vyo vya kujukanyi zange ni wafe manju Tuokerevye tuara bibizimbensi Tuliyoke tuwe vaticha wasane tiguli Katinjagara kenda kubundu kuonga Kituta katende kuchikwa na umpongi Antia uwe tusivu kabarunja wakave Yesu vatamu varuta wankubuza valiga Jakuta mangushe manjinyumie kufumbo Manyobu fumbo wabe iruweli katara Bambita wasute na antakwa buomi Kusanege mtu miamanyubulara Mwira vana ya wazungu po Abantu vama nyiburu njokuma Uza mwe wanoche tuwa bachiru Nata mutege kukunziramu